Yesani we mazulu asibonile inkosi yethu awiza Bye.